ano pensu ya nemo bidi enkomo e wo ma fie mu ba bibia mu nam biara nimse urade adum ti obo bia ho bai ama de paache ye yako ya nkete suo no wono ne bo ya ho bai ama ne yetimi asori ejina ye nan sue nti ya dia seda e ma utwie dia mpono so ho ye nso no abo ye ho e bai na sie ne de mano tene mimise baabi a obia no waye kradu se obitie onyankopon ene edabwachi ene ekasei nyamishao se odwa fidie na tuha freunu ya ne kachire no se onfana ne fidie no entro bible hour isan se ne yaba last week yantimi ama mufanche ye ene di uradi aboye ho bai di yabidu tene munyina e babi din komo na ya ya assembly ya fo na sho Kristo din ni munyam enti munchei eba munchei enchiri bia ya minshiramo
Sunny day. So ye chia obibia odin efidia to Bible hour jumadi so me nimi say ye be wie no na ene elder boache ama wa ye nshira and you efidia no to flow unia so na umeti Bible hour jumadi ti me dumu be ko studio na me je mama elder na odin yami asama brain
yo anopay me say ama machi bio ewo yesu di mo One me mom pae. On a kofo ya da wase. An opay. Why ye mwa? Enro ye ko ye kete suono. On a boy ye mwa bae. Sense ye di ye da ni adeo. Ye sense. Ushe ye nsu na boy ye mwa antino. Unyame adipachi ye. Ene umma waha. Se ye ne umma ebe che wasem. Bom pai se obi jaya kuma biara ahye wonsa
amen
se wankasa we pepe akuma nemu na wode wasem ewuremu ma wafa asem no na waya asem no yefo na shudren munyam ma yensoso ye ho atoye e wo ye wiase ya yetim nkunim difo ila wase se de biya oka ye ho ma yetimili wasem no e ma adofo e wo yesu dimo Amen.
Amen.
Fa wa kwanse Yehowansem na fa tunesu na nuna abeye na. Fa wa kwanche Yehowansem na fa oho Jenisu na ne alena veye na ne na abeye Yehowa Tia siye on kunim di ewo maye o Yehowa tia siye en kunim di ewo maye mesi Yehowa Tia siye Awo enku nimdi Ewo maye Awo yewa Otia siye Enku nimdi Ewo maye Enku nimdi Oh my oh say any Christo Namwa na no pay sifa wa kwai ehye ewrade ensa na ono e na obeye amawo obehwe wonso obebo ho bai na se Yehowa ti ase die na chese nkunim die e wo homa me ne umienu ebra wo de wa kwai nyina ahye ewrade ensa no nkunim die e wo homa me ne umienu ti die ehia ne se odi wa kwai nyina behye ewrade ensa. And I don't pay me no share when I'm coupon sem ewo enyom or ha adunun so ni yi mwa e di kainon kwa entity a sem no. Or say se erade el si e dainwa. Wana wa si e ye hon e duma kwa. Se erade an we e kronwa. O yem fono e si li hon e pe kwa. Meeting will be you. And you tip one in a tea. What say? Sir, a radi and see a dying one. What now? What's seeing a your home a duma qua? Sir, a radi and rain crunoa. Or your forno is your home pequa. And I don't pay near me no chin ye. And rather, this is a while, near Kurun, where I sit down noa. And I know who see no, who see no qua. Say, a rady, and see a dying noa. Efforts beara, oh ye. Quirku, ana abena, ana efia, ana kwame. Oh, boy, whom what they say will bet me and see a dying or see honour. Se Awurade ni mu a ɛda na wusie no so yɛ no kwa ɛsan sɛ bra wusie no na onya mi ni mu no na ɛda nso ɛdwirigu ɔnti aseɛ ɛsan sɛ onya nkopɔn ɛne ɔdansifoɔ no nti no biibiara a woyɛ biara no ɛsɛ sɛ onya nkopɔn ɛdi mu akotene. Na o sha wodin e ma dan no etimi si o ana bibi biara wo ye no etimi e ba na sa o si wan kasa de ho de sa wo ye biara no wo de wo na obi a wo dan wan kasa wo ho enu ti de o be ye biara no e ye wonyansa ne wonim de usika wan kasa wo kwa nchire. Bibia na wo de beye nia wo beye. Onyame se se wan si dan no a. De wo ye bia no, wo ye no kwa. Ani wo saka tu aso se. Se ono anka se anwen wa. Ha wo mo be wen wo bia no, o mo ntumi anwen wo ye. Adie biara wo beye no se Onyankopon anwen wa, amemu. A mohu baya. Bambo bia ofafiri baabi biara no eye kwa enye adwuma enu te yehu ni eye hu we nemre mu nti ena no pay mi pesa ukire se Onyankopon a osie na osa agbohu bai no ore ne na no pay okasa kire yen wase oyo Onyankopon a osi na osa ye Onyankopon a ogbohu bai. Onye nyame a osi a no agya no saa na ma wo ye Onyankopon a osi a no wasa abɔ ho bae e de amaye enti ene se wo wiase mu na wo se wo de wo de wo ho e po Onyankopon po biara ni ba biara se de bi no ka no enu nti no wo de wa na ade wo ho wo fa se wo kire se wa na abɔ ho bae wiase. Bibia wan kasa na wese wo ye waade enti wonim wo left and right ubenkum ni ni fa nyinara wonim ena no pemi mo ate ase se obo ade no one Onyankopon na odo de obo osoro ni asase ene ma wudi wani wahu wa asase su nyinara no eye saa obo ade no aye wo twie dia mpo Onyankopon no ono na ebo ye enti enye wadi so Onyankopon bi ni ba bibiara. Bible ni se akwasia dwudwentwie ene wosena komam se onyankopon bi ene baabi enziya kase Bible nu kwaka se ne kra no ade wose onyankopon ndi na bere no aji Bible na asem na de yoka na di ena no pe mi tufo senka obetimi aji edi se onyame asem a ejidifo enam asofo sempakafo ahodo adifo apostles ni obakenye kan wonyirara e kanu e no kresi onyankopon ezese oho enu ti na no pemi pese se woni ma wurade a de edi kai no nka ma won sa so kire osuru onyankopon no se nanka na wonnim na na die wate na sem no wahu se ampa oho nti ania ba biara e koso e wo abrabo mu a wodi wa ho wode ni onyansa ni onim die e pre se ubetimi aye no nanso so entimi nkoso emfa ma wo no afa ni wahu ba bi e firi wahu se odansifo no ono ni ewurade oyemfo no so so no ono ni ewurade nti na no pay wo jawo nipa dua wo kra na wo hum nyinara ese otwe dia mponu nsa o se onga wa soa won ni soa abre on famre no wo besue won oyo onyame a oye mbobro hunfo no odonfo enfa ho ni mretintin a wo dia gi atinye ewo onyankopon ne ho no oye mbobro hunfo ani odonfo obegye wo obetie wo obegye wo anyunti ene nsisi waso bo modin se wankasa obejai ni waka ubone ade akire urade se urade yakopon ene mehu se ampa otiasi ene mi jami ni pedua no mekra hu nyina ahye wonsa pese me fawo ade ye media anyunti fa me bani nyina cheme net simi ho efri obonefo won chiche ibiere mu na efri na kurei eya won kuto asafo urade na mesum wo na won sem biere waka no midiso na onyankopon ema ne honhon konkron no moa wo na omeye wo udensifo na omeye wo wiamfo Ese nse utimu use wankasa wubre Bebi biara wubiara Yuya siya yafane njilara Bebi ya wubiara no Wubre Wutim pintim kwa Wubwa wumwa di biara se Asasi su diye Diye nipa esese yetimi ye Ya mwa diye esi yetimi E ure bibi biara muna ye ye no O ye Nenso utuwa na wai Na Isa nse wuni Kristo ewo abrabo ni munti no. Wuni bambo biya. Wuni wani mse danu siya na usiye. Nansu wasitina mono. Bibi biyara ushe biyara nso sono. Na e jirigu. Isa nse Bible na miyati ya sese ya ni viyasi sudifu wano net ewo asasi iso. Fye onkai uwa John 17. Yohani asempaniti glusono. Ebra Yesu Kristo obebie na dwuma na afei obe konegya no nchee no Bible say uja no ho se urade nsa ono ankasa dwumadi a onyankopon na no so bediye no uja de se onyankopon no ensa ono a oyi onyankopon prekopempo no ohu se se naja asuma no na se waba asase so no mana ho den no dia baba ye adwuma no a baby atumi ni ahode ni free no ese se osaje aseda e ma no ode a onyankopon ase kinka John 17 ode ase wie ye no ene osaje jai bre oba asase so no enipa ana akra obe nya ye no oja won nyina ase onyankopon sa se agya ye odi ma mi asase so hai no Me sai ja omu nyira di amau fa wosie esen sa sa si su ha omu tie omu free ha ma omu tie sa si su die nanso omu mfiri ha se ndobe wo se oti asasi so nanso wo mfiri ha ya wo beja wa kwa nyina ya sha urade nsa ama urade ayo bambofo na nyema esese wo sisi ni wo abrabom nyina ra no onyankopon nankasa besisi e de amao na de e fe na e dekura ne se osisi nyema ni nyina wie ma wa wasa bo ho bai obambofo no one ni urade O densi fono, one ni eurade. Enano pe, me kamfu Yesu edi na mao. Me kamfu eurade edi na mao. Se fa Kristo, se wo kira aje mkwa. Eme bibiye nsi ukwai. Enyadi ni kura sa wefano. Se jemedika enu wago mpaye no. Se eurade eba wakwe mua. Ube yi usi saye, sakra ya asu, elpsunko, ewa wasitine mu. Na wo so atimi adi adanse e de akyerɛ nnuanom a wo ne wo mti vipamfoɔ fiefoɔ nnuanom wo atimi adi adanse e de akyerɛ wo ntie na no pɛ sɛ wo ni kristo a fa kristo sɛ wo kra agye nkwa ne ɛno ɛna awurade ɛbɛgye wo na afei wabɔ wo ho bae na ɔne wo anante ɛwɔ akwan nyinaa mu Nia tosu biyo no. Ye nia ye fray hunsa ye ye a jidi fo, a Christo fo, believers. E bino muso so abra bono, sen ye e kone e bano. Se wubino huwa, unti min tiyasi ye. O Christo ni, o fray hunsa o Christo ni, nensu so, na abra bono e mfata Christo asem pano. Ɛno ti nea wɔyɛ biara no wɔn nso wɔwuro ne ho ano ɛsiane sɛ ɔbanbɔfoɔ no wɔde ato n'ano kwa nanso n'akoma mu deɛ wɔni hɔ sɛ wofa kristo wogye kristo na sɛ woanni a kwan biara so no ɔmɛtena ɔmaa wo mu wo maame anaa papa ɛde aduane ma wo anaa wokɔ baabi kɔtɔ aduane gu plate mu ne agye wode si w'anim ɛsi tables wode si w'anim Nese wote aduane ne bi di wura wonum. Nese no anse wa anwesa no wa amene. Na aduane no da so gyira wonum a. Aduane no wadi. Wuni. Ani tie ne yesi ya fa Kristo se ye kra agye nkwa no. Ye momoden se ebebo ye bra se o Kristo ni. Sanye Antioch. Fo no hu Yesu achi di fo no. No mo ho abrabo a no mo nammu no wa mo timi hu se ampa papa no a oba aye na o no ose wa ye agenkwa no aye ya yina ni nanso na abrabo no ye nyina ye hu se na eye papa no sa papa no na chidifu nie o mo ye a kristo o mo ye kristo fo Kristo achidifo. Ani ni sase etimi ba wo nkasa so wa brabom. Ezan se koronto fo amoma no. 2 Corinthians 5:17 no. O sese obi wo Kristo mu a. O ya abode foforo. Ani ya madada na no ye ni nyina no. Esese esizi, esese etwa mu. Na ania ma nyina ya foforo. Ezan se obole fo na onoma sasi so de oni agidi fo ye di asie wo opponent no no enunti yesu kristo hu se ebra wa ba sasi so na se watimi adi nkunim e woni obeye ye no a na fi onyankopon e bambo e soronko ode ma no enunti ye se ogyai e ma onya ye ne sa awurade nsa eji se wala kan sa e ma no ho a nye ne tutu anamo esi ye esan se kristo adi kai anja wo di ase onyankopon sa nti wo bambo na sa wo bambo na se wan tutu niam ayie di a wo bambo no e be firi wo nsa na ne a wo ye biara no wo ka bo ka unbelievers no ana sa onga nyi ni ye no na sa na wo abra bonu so e be koro onga nyi ni ye no bo ho mode se o metimi asi ato aye bibi biara Nanso, edu baby a na ajiegu ejigu nsu ana ajiegu basa owo urade minka se wisi awo hawo minka se wisi awo taiwo otanu beba die ohanu beba die nanso ese nse owo kristo owo fenti no enkunim die ebe ye wode ya unkai bible mu obeba bia ye friend jo Bible no edi ne ho adanse onyankopɔ asɛm no eka ne ho asɛm di ne ho adanse pefee sɛ ne yɛ obi a osuro onyame a onyankopɔ di ne ho adanse ɔno mpo a onyankopɔ di ne ho adanse pefee ma yɛ yɛ ne ate ne ɔdwerɛ mu no ɔbonsam yɛ bold enough sɛ ɔbɛkɔ onyankopɔ n'anim sɛ ɔma ne sɛe do mpra hee wo And praying, yea, yea, boy, a home, what you be, I say. Yes, you bet me, I saw you. When you go upon young campfire, you mean, yanty. Now, see, a boy, a home, what you say. You bet me, I saw you, meany. Job with you, Yanko, what kind, and my inanity say. Job, you nipa, who swim of fame, who briadier, or do nipa. And see, I did it for, so I was saying, you were giddy near. Sa e suno na ehwe afu mu na obonefo no satan no ono won fani bibiere o otimu simu pampan ko onyankopon twie di ampon de obo osro ni asase na nim ekokan se obese adwobua ade na o de won consider won se obo nsa betimi ase o enu nti wo so hia bambo so na job e sense job wo bambo fo nti no Onyankopɔ profu kyerɛ ɔbonsam sɛ deɛ onyame ahyira no no na ɔhyira no ɛno ɛmfa ho no deɛ ɛbɛto saa nipa no na brabɔ mu ɛmfa ho no deɛ ɛbɛsie biara no saa onipa no ɔbɛtumi agyina ade ama no nti wɔka kyerɛ n sɛ wo sɛ mako adwo ɛhyira mede ahyira no nti na ɔsoro me anaa ɛyɛ wowadwen ɛna wodwen saa mama wokwae kɔ bane kra de ontimi fa nsanga o oboa ne se obonsam otumi se de o se otumi a wosi ne gose obese edu obu kwatakwata no ade ne na o yakopon ka se ontimi enku no wanku no eno kire o se onyankopon otumi ese ntumi biara onyame ahoden ese na ahoden biara And it's the affair of one and two so. Now, on that bay, Eddie, my. I want something in second, I do. We are Jidin, dear. Mekai, we are home. A mania job of fair moon. And so now, do I to tell no? Near a dofony, a yiddy, a catcher, no? Nansu Job gyina ne nan so som Awurade. Na waka sɛ ɛnneɛma bia wɔ biara no deɛ ɔnyaeɛ biara no ɛyɛ Onyankopɔn ɛnyɛ de maa no. Na sɛ saa Onyankopɔn no agye a ɛdeɛ na wɔka. Ɔntumi nnome Onyankopɔn. Ɔntumi nkasa nteɛ Onyankopɔn. Job gyina ne nan so pintin ɛsɔre ne awurade na n'awieeɛ no yɛhuu deɛ ɛtoo twoo bible se nneɛma a ɛhwee no nyinaa no onya ho ɛmmɔho 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 ɛna nɔpɛi saa na mehwehwɛ afiri wo ogyidini mene wo mie no yɛntɛm sɛneɛ yɛfa ato yɛ ho soɔ no yɛbɛtumi adi nnɔkware wɔ mu ama anammɔntuo biara a yɛatuo no onyankopɔn atutu yɛ anammɔ adi asi yie ɛmɛnyɛ wɔadwene sɛ wodeɛ wonim die bi a wɔ ne nti no ɛno na wode bɛyɛ adwuma ɛmɛyɛ nyɛ wɔadwene sɛ wodeɛ sika a wowɔ ɛno na wode bɛyɛ adwuma hwɛ wokae bible no mu ɔbɛrima bi a wonyɛɛ sika na agyapadeɛ buu no so sisi aborosae was in a japa dear crafty and nine of the senior crowd and go will be dreadful, mercy for fro. And then when I go on Castiano, or so we all back us here. Sadly, I'm in a wooden free. Send me my mom, my dear, and come up to me as I near Mano. Send ye a young or how have you no son, you more decano canoe. So when your uncle points, sit down, no one. Or then, if you follow your qua. Uber pressa, uber pre, Nancy so, and we are no and your papa for mom. Uber to me, I could be a S.O. call. Sika biya e se winya. Betimi akumu ni pa di akwaje. Betimi aye de obeye de akwaje. Betimi akumu nwan ni akwonche nom di akwaje. Sika no beba. Uri beye ni ese wiye. Nanso na wiye ye no enye papa emfa mawo. E ho sunsanso onyinara no ebeba wo so. Nti no sisi onyankopon ansi dan no a. Wanga esi o ma ye ho adwuma nyina o me ne kwa. Se wono onyankopon no while ye cronoa, so no young coupon, while ye a dina was who see noa, a dino who be see a big dribble. A dino, Ebia, who are dear, who ye in anno, would you mean see? It sounds so uncommon. O young forno baby, commander in the whole world. A soldier form penny for America and Russia, and no one no more. A soldier see out, or more abili ye. What do you call? The copper commander in chief, no more bow who buy. We know a japa dear who now buy. Uwa, so young coupon in the moa. Nina a bayer qua. Tino says, oh no, I'm here, Crunoa. Only I hear you, no. Huh, we are no qua. Wamu tiwa wamu wendiye, wane namuwa wamu wendiye, nensusu wada. Wujimu sewe sikeni iti miko fa, oriyemfuo, security, siwa mebona hadi ya humbayi. Nensusu, dani dani biyara, na niyemani biyara, ewa. Onyanku pon a nguyen kulunua, onge ewenu, oriyeno kwa. Nje neji difuo, on your make a such row and nano pay. Sebo Modi, Emma Wabrabo non fate Christo Asempano. The sons who you yamia, on a dear Usia, no asabo, whom by. Upon Sabbath, dear, when young I knew, and pray out what yas I see so dear, and you want me to say, what dear, what dear, what did you know, and to know. When your mother got torti and your mamma bra, Bibiara and the boom for mamma. Where your wife is, sir, and only the truth say Bibi boom and her fee, oh, ye a parbano. And only I know fee, oh, ye a tear here, no. There's a woman who said, come what may, the bestie wabra, bobuno, biarano, or your uncle pong, piedian pong, or come home. And rather, yes, you Christ, or then a cra. Ever to her mammy knew me, you know. Would you know what she painting? Anything you ever be around? And to see when you and Yanko Pon at Dono Emu. The ever to be around? And to see when you and Yanko Pon at Donomo. The sons of you, young Mia, you and Yaminian Sandy. What to remember be a crying nano, a cry but all. So who says I am no nana ni namu dia? E kwa mbiya suno. Inku ni mdiye beya wa dia. Esta mwuma ni mo. Wakansembi edi chile ye. Ne wuse. Obeme biya ni ya friend Hema. Obo nsambi yusu sa obeme. Se onse Israel fo. Jiu fo. Omu kwenye. Onipa faso. Eti mi say ade e why you want be say you Christian ni ti bi bi anywhere e betumi wo eno kure saw tutu niema ye e ba obra se ne se ne fata bi bi antumi wo e san se bra wo mo hwehwe na onyankopon so odwirigu na mo wo ma wan kasa wo di ba wo so
ana se wo de ho to wankasa wo so na wo ye wo dwen se wankasa na wo be defend wo ho be bo ho bai dia eh minua jina yi isan se be bia wo jina na hot ro Abraham Mordecai eti se hey my a boy you fall etri supo no wa antra ho kwa wo obo moden ekọ nu nyankopon anim ekọ srẹ wo nyankopon se Dear Haman, a person who is in money, to Yankopon and Muawom. Or since we are a monster, and you call the war fascia, and now I know when you can answer, now what Timia Cunha, a Hindia, I was Susa Abemuno. One is so, or born a man here. And I want to hear. Sa ohima Esther ani Mordecai etu ye no e ma jiwfo enya omutiri mu omutiri edidi mu anope di ekoso abrabum oni ma ohso anonte wenti mi mompa ye anope oni ma ohso enju di ekonyina na wonim se ha wo bo ohumodi wo ye bi biara Nyansu diya huo ya no, edubwa ya biya no wa saati ya tina. Anadeni, nadeni di, anene nyankupo wanka sami hui. Se ope so nyankupo wanka sa wuhu diya. Nani yetutuwa na mwonsi ye, ma abrabono mfata kristo ase mpano. Na bibi biya la huo ya nbise urade. Bise urade na obeka, di esisa huo ya edi achile huo. Mordecai ni Esther, you for whom is sunny, is an amuntria or mummy in 2 years. Now Mordecai, a bomb pie. Now Esther, as a son, Nene Fina, a bomb pie. Now Mordecai is also, and then Nenkoa, and that's what Nina is a fair for, you for no, as a bomb pie. No. Sam pie mean is here, you know. A year uja. Na. He ma tuti na na wie ye no na enye fe o fra won so kristo ni ajini fo otu na mo a wonko bi bible se ma ye nya ye ho nsia mu nsia mu eni nsia mu bredo na bre no ebe no ye kan ye ho mom na ye nsia ye tututu ye ho fo ye mom pa ye ese ono twie dia mpon no da Ubeti ni akwe gume free juara tu memenda. Kwa siyara, ubeji wa hume. Nyansu so, unisiya so ndemu. Unkwa so reno. Unso fra, unso yu kristu ni. Asama biru. Wiki ima akwe gume sa free juara kwa pimu. Memenda. Mabire. Meji ma hume. Adolfo. Ebra woji wa hume eno. Obon sam so ebe hu sani ya wo weakness tie se wo se okra woni aho den a obetim de agina wona so akwoti ya no enntu wadi aho mmere no ne beto so ne de bia aho be yo mmere nanso edure dwara de aho den ankasa wo che eku aho den aho de be so de efre wo kete so de akwakọ akwaje wo dwuma sa de aba no e wo na otwinim nyina no ya aho den soronko nanso edure kwasi ara de a Any no adjo. Nancy, see a mau classic with Sierra Brabe, my dear, when you are the answer, dear. I don't from me every year to tree an amount see ye. A year before, I see a brab on a fatal Christ as empa. It's answer so densey for no and see a my near. On a year word, you know, or yano qua. Many will charge him be. A dream rabbina is there for offers you a boo. Ne bra na afasuo na abubuo no Onyankopon ma bi ye wa madwen se on besisa afasuo no Nti na hamia ko hu mpanyimfo ma wo kwai Da bi ye osum no Onyene jaa no kwai Ebra wo ko ye ko duru Jerusalem Na wo ko afasuo no so Okobo ho nsira na wo ko ye bi biara na wo fri ase se ɔde ne ma nfo kasaaye na afei otu ya na mɔsun ko a obetimi di asiesie afasio na abubuo no adofo enyema biara ekoso wo abrabɔ mu a upese wusiesie ni yia wakɔ onyankopɔn anim sɛ upese wototo nyema nyina yie wabɔ usofo amane wabɔ unua agidifo amane a ye bɔ ho ye bɔ paye ye guso bɔ ho paye sɛ nyema metoto yie dia ma wo no obonefo no mpɛo Bible say obere me bia ne friend Sambalat oni ni nua Tobias ebo modin se ombi sikwai se afasuo no omuntimi ensie nenso so de ese yeti ase ena no pani se se onyankopon ensi dan de a ene yobwa oyo odansifuo no ontimi ensi Nehemia ene ne dom edi wo ho kwa Awurade anim esugu Awurade so se Awurade nankasa emeye afasuo no ometuma wo mu Awurade nankasa ebeto afasuo no emfa ma wo na ni esi ya ne de men kan kwa chiri wi ojiri ni tro no ni mo kai mini jiri yesa wo kai chiro konkono no eni ti ya mi ken nyare fufuro e wo anim Israel for it to be giant, a two of us, you know, fe 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 fe. Sarah, I was so a brave woman, be air cosso. A number two in a mono. Nessa, who the air crono? I am running a silly freno. I'm quite ready, and you. Only ever to me up, I won't pie boom. Now, when you are another, what turn a sword? When I didn't quack, what's me young quack? Na mo woni agidi ni no betimi aboa wo mpaibom na mo nyina mo suagu onipa baako a obetimi agye mo anaso obetimi agye wo no efisa wo haw no mu shebrese sanfo ono ni urade na no pe me mo atiasie se shebrese sanfo no ono ni urade enunti Nehemia ne ne dom edi nkunim ebre a wo mankasa anfa mre anse wo nsamu se akwa na wo se ye ni ho bekudi ani ye ku face no ni ayi se ni ayi se omuti onyame ne shrashin se onyakopon ana akwanchire bi ode ma wo mu no omuyia ne fe 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 edi so kama 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 ema adwuma no so ekọ fe 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 So yes, sir, a brabon or a brabumua. Sir, sir, bless us a phone. On Uncle Too, the bit me a dear mow. Emrebi Gideon. No, she took me more yam near you. A brand and median as a phone, a tie is there for so. O Poshe took Ruby baby, a debby moa, a brebby moa, or yam na took war. When you remember for a barn and chair, none of a cassai. Se me basore na wo ena me fa wo so na makwaji wo afri bi media na zifo no nsem enti sore na ko na kwaji wo yedro eyi yi niamo bebre ya no ma nyankopon ye nsenkyere ni ahodro ni adiade nyina ma no me bra wo ye sitie na wo sore ye na wo didi wo nyankopon kan ye no so Na otri ana mono enkunimdie eye ne dia Adofo no mo emfa ho ne ehu a ahye wo so emfa ho ne amane ato wo koda na ukwo kitaso a wintimi na die betin yama na fri wo so nyina ne Awurade Onyankopon twie dia mpon nyame no ono ne betimi agye wo afri wo kawo ene wo amane enyina mu Esan se onyankopon ahoden ene ne tumi ene betimi aye e de amawo Onyame na hode beye ne tumi beye ne sunsun beye
Nebo sra beye. Misi unyami na wode beye. Ni tumi beye. Ni sun sun beye. Ni ngo sra beye. Onyami ahode ebeye di amao. Esense o tumi sun kuninti no. Sa tumi no. Ene ebe sewo amu otimi aye ni esese otimi ye biara. Ewa de hon konkron no be kan wo. Ewa de hon konkron no be bua wo. Oka kire suya fo ne se wo ko ama hon konkron na ba. Yese sa hon konkron ba. Eno ne ebe moya hon den ne yetimi di aye ladwuma. Enti wo nyame hon konkron no ba wo so a. Ubanya ahon den sronko a. Udi betimi ase o sefo won hihyeye ni die biara o wasetene mu to nyame ho den beye e de amao ne tumi ne beye obeboa wo ne sunsun ne honhom no beye e de amao na ne wosra no e beye e bebuso o hwie ne wosra no buso a tumi be ne betimi afesi wo bibi biara ni wo. Okay, kai enyo ma duro sunwo na. Ha. Ba kan se o se. So Yankopon e wo afa. To me be en en obedi asi. Bi eni ho. Esan so ye yechem ene ye nkatabo. O ye ya huhiamu boafo. O Yankopon ye ya huhiamu eboafo. Nche na no pe. Be bia wo biara. Wonga et ebebi a uti sa omo titi e ka mu a ye tie omo e dide da ye mpaso a omo tie omo e dide etie nkonwa mu a omo tie bebi biara a wo a uti ene Bible a wadumedie no fana supem sense se onyankopon en sidan no a wo ye kwa eno be wo se wa ho odin a bra wo bra wa asasi su hei no o ma kwai mo nyankopon ma abrabo ni mo o ma ya kwai mo nyankopon si da na ma ba bia me ni ni we ye Holland he ya ye we woni onu e bi na bai da kro no a abrabo ni mo fiase e pe kai wadi mfie be se num sia hwe o ba se o be pe bra bia bo nanso adwuma na. Why ya busu me miensan nsia ne yi wadi. Ne wati na na okope bufro. Sika na wunya aye no ne wadi. E na wote ho saa na wote ho saa. Nti wuji se de wo e ko mu no. Saa na yesa ba na. E ye normal. Dadi. Ife radia ku chiri kwai. Na radia mra bra bo mu ma wo. Wo wo radia nsu no de e ko no nya saa na yesa ko e ba wo. What can I do? I the one you said you only go pon you receive biara. What penso? Only go pon kase hiya emeto no what penso? Only me waso only the shira. And if I want to so na only shira. And for all you can say the only me di receive biara ma penso. What penso say? Only me di nimboni na me nipa. And odi man ma. Debbie. Ano pay. Hun wa kwai eto to wa kwai yi na o nyankopon mo o na abrabo no e ti mi si wi e rade sira mu ba bi biara wo biara e rade nka wo ho na wa wo ni e rade no e na no pa obetua na monsoro ko pe ba bi pa sori papa aye ka o nyankopon asem ne ko na ko sum nyankopon na o nyankopon mo o wo kwai yi o ho di kire osofo a oda no no se who perse only when you are cooking with you and a mom? And you see, or so from one pie and from mom. Neff Jow who said to me, Nassi, no yammy entity. When your minister blesses are for you, my bravo and fatter Christo, Nassim. Now, dear Medija, want to say, say, when you are cooking and see Dinoa, or then see follow your quack. And found if you do all the prince of it, me a sea dino, and I know intimidina.
And found one of your four be fun of every old dime in the amour. What you hope about that? We need me away. But when you're upon your real four, I mean, your papa. No more young upon Brabunimo. On me see and dino, and you may be a cost of Brabumono, and one can say and for my. Now, say we are now with you, or she say we are, I feel as our book won't buy any amount. When you're upon your own, I'll pay the animals sooner. Ready be quietness or my dear, if I say Asia, ready sham. Or don't form a room for a guy that was sick and not pay. One more, one more quiet. I'm my air super at tea was sick. The empire won't say Hong Kong crown or summon a buying chain. For boy, the intimate canyon. The intimate mum right a brabum. Now my ancestor and any young one dear way a brabum. Never ready. Amen.
Amen. Amen. And the payment is said, why are you sure? Baby, I Bible, I would make the best. I don't know. You need animals, you be JF, you didn't mama. You see, yeah, the mercy.
Good morning.
Good morning.
Yeah.